Bless the love for the girls and souls of the world, you know. Moji,
shut your mouth,
looks and Jimmy, and what's the token about Mazuri?
Yo,
Jimmy, I don't
Najua, najua, nitaona mazuri. Najua, najua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri, nitaona mazuri. Na sufuria zangu, lazima zitapika nyama siku moja. Na hii mikono yangu, lazima iende shekari siku moja. Na hii miguu yangu, lazima ikanyage ngambo siku moja. Na majirani zangu, lazima wataniheshimu siku moja.
Kuna vile vitu zitakuwa better one day. Pate furaka, smile ka better one day. Wasasi wa bibi wame panga haende. Life yangu iko dry, rafiki zangu ni mende. Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara. Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara.
Ili atakama mazuri yote sitayaona hapa. Najua,
najua,
siku moja nitamuona papa. Hata kama,
kama
mazuri yote sitayaona hapa. Najua,
najua,
siku moja nitamuona papa. Najua, najua,
nitaona mazuri.
Najua, najua,
nitaona mazuri.
Mazuri, mazuri,
nitaona mazuri, 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 nitaona mazuri.
Aombi yangu anayasikia, ina imani atanichibia. Wanonicheka na kunichukia, nitashinda watashangilia. Maombi yangu anayasikia, na imani atanichibia. Wanonicheka na kunichukia, nitashinda watashangilia.
Ona jina atanibadilisha jina,
jina.
Na hekima anipe bila kupima,
bila kupima. Yeah.
Ina walio nisaliti nikae na ufiti, hilo ndio ombi langu. Ina umarafiki anipe wafiti,
hilo ndio ombi langu. Hey, mazuri, mazuri, nitaona nana. Hey, mazuri, mazuri, nitaona nana. Hey.
Najua, najua,
nitaona mazuri.
Najua, najua, nitaona mazuri. Mazuri, mazuri.